They are enemy, they are enemy, they are enemy. Me vale kusaba, el chilo chacho na susenjala. Me vale kusaba, ne jen kule la bagenda kungowa.
Me vale beba nge mkungale.
Yagalamba imbilemu,
dear enemy.
Yagalamba zinilemu, Yagala tukube wamu. Zena wala bebange kubamba manyi. Yagalamba imbilemu, Yagalamba zinilemu, Yagala tukube wamu. Zena wala bebange kubamba manyi. Si kumpule ninganze, ninganyanja. Sikala olona kunebo tenatata. Ate sikwa yonze ningankuba. Ulisezo nimba sovido kulembeka.
Nensonyi bazifudde busungu, obusungu. Bantadde ku mumwa gw'emmundu, nanyinitooke babadde mpumumpu.
Olaba nga babe bakikaani, bona tebasanyuka ku bye balaba nnina. Ekisesa kati mu be kikaani, ate be baseka bwe balaba mbonabona. Yagala mbayimbiremu, yagala mbaziniremu. Yagala tukube wamu, zena balabe bange kubamba manyi. Yagala mbayimbiremu, yagala mbaziniremu. Yagala tukube wamu, zena balabe bange kubamba manyi.
Kali chicho nsabira.
Oyagala jencha pido mwole mubosa gobe.
Kali chicho nsabira.
Oyagala zukuru feze wabu tota vule.
Dala chicho nsabira. Chonsabira.
They are enemy. Njagala ulaluke, njagala bakutomera maguru gamenyeke. Njagala ulabisibwe, nebo batole na musango wakiri bakusibe.
Sala zibira.
Okay, awe mese.
Awe mese.
Njagala bebange mukungalira. Nina obugambo bwamwe. Na mwa bata njagala mukwatagane. Muli nalero kumanyagana.
Njagala mbayimbiremu.
Dear enemy.
Njagala mbaziniremu. Njagala tukube wamu, zena wala bebange kubamba manyi. Njagala mbayimbiremu, njagala mbaziniremu. Njagala tukube wamu, zena wala bebange kubamba manyi.
Sebusiro bwenjoka, tamanyi chiri unayate yesesa. Mugwagwa, mufuniche yamani. Baba we aidi muwala natanani. Bagwagwa, njagala mufune sako. Eyo sako mteke wone sao. Buli wevu ne chizibu. Mokongane muje ya kasente mulye ne nkoko. Nyoko nyoko.